Nilitoka home, nikenda town.
ZWAP.com.
Misha misha zangu mtani, no zinafanya na survive every day.
Mini hustler mzee, mini gangster mzee. Usinone niko hapa ukaona poa ise. Nimesafa ise, sio poa bwashe. Nazisaka na mini je nitwe pedeje. Nilikotoka so sawa na panilipo. Mapito yangu yote vikwazo vyake ni pipo. Yuma chakavu nishauza sana siso. Chupu chupu na udokozi mixa kupigwa di pisto. Usinone nmenenepa, saivi na kitambi. Metoka kwa shako, kijijini uko shasambi. Mungu mkubwa, kwetu kikubwa pumzi. Mbwa na ejelewa, swesi poteswa na mluzi.
Nilitoka home, nikenda town. Siku chaku saka, no vice. Mishe mishe zangu mtani, dozi nafanya na survive every day.
Nimezaliwa hustler, nimezaliwa fighter. Na ndoto nyingi sana, na spaswi kwa hapa. Nilishavunja switch ya kukati ya tamaa. Wachawi wanafiki wanatuambia tufenja. Oh yeah, yeah. Bora rafiki moja anayekusaidia kuliko ndugu mia. Oh yeah, yeah. Mabonde na milima mwanangu tumepitia. Mina kufagilia. Oh yeah, yeah.
Nitoka home, nikenda town. Siku cha kusaka no kwaise. Mishe mishe zangu mtani, dozi nafanya na survive every day. Nitoka home, nikenda town. Siku cha kusaka no kwaise.
Terrio Monster.
ZWAP.com.